nishapenda wakanitenda nimewapenda hawa dunia kisha kanipa kisogo yao nimeshapenda wakanitenda wakinipa kisogo yao wewe ndiye gogo gogo nipe penzi nipe penzi ewe mwenyezi nipe penzi nipe penzi wewe ndio wangu nipe penzi ewe mwenyezi nipe penzi wewe ndio wangu na wasi wasi mimi sina nikiwa nawe wewe ndio wangu na maisha yangu ewe yawe umekuwa wangu kipenzi wangu tangu totoni wewe ndio wangu yawe yawe wewe ndio wangu nipe penzi ewe mwenyezi nipe penzi wewe ndio wangu nipe penzi ewe mwenyezi nipe penzi wewe ndio wangu mpenzi 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 ni wewe yawe penzi ewe mwenyezi nipe penzi wewe ndio wangu nipe penzi nipe